Yeah, ale, yeah. Reka mvuga gahinda na tuwe na dadu wanje. Yeah, listen, yeah. Gose papa ranzara tunanije agera mu rugo mama gaturika karija barumuna bagiye bamubonye bijya kuryama yinjira mu nza meze nyinari shonche n'umutono w'umwici kugira ngo mama tamubaze posho ntiyemera amafuti y'umubyuko uri murabipfa yagira ngo azanye abashitsi kabyira mama ngo akabure kandi azi ko nabyo yasize gose tumaze kurambira urwo rugo wa mama uhora utabwa mu yakajwika ndetse papa ntanagri se nigutira mama twibarutse imbere yacu ahubwo ahita tubwira ngo tuye kuryama papa yirarira mu nzoga akanaziraramo njyewe sinzihereza ikibi byose ariko papa reka nkubaze ikintu kimwe ko njyewe nshima ko nakuze wari umuntu abanjye bari kubona ubaganisha he ko nabo nizeye ko nyagasana azabakuza nubwo tubaho utabikunze oya papa tubarure tubyire niba waratubyaye kumanuka tubimenye kurira kwa mama gushavura kwa mama byose ni papa byose ni papa kurira kwa mama gushavura kwa mama byose ni papa byose ni papa turi mama ntagishira uturaso ku mubiri n'abaturanyi bamaze kurambirwa iyo nduru kandi natwe turambiwe kwirukankira mu bihuru ngira ngo ngiye kuganira n'abacama bagahita bamunga ngo papa atabamerera nabi ndetse n'ahantu hose duhora twimuka n'ahantu tumara kabiri ndetse niyo ngiye gutembera abantu bose nsanga abandi bana basa neza ngenda kubita amaso inyuma kuri barumuna banjye guhera kuri rubyogo kugeza kuri rubyigana bose barishwe n'utuyoka dore mama yenda kwicwa n'agahinda kandi na barumuna banjye benda kwicwa n'inza kirimo papa papa kirimo papa tubona ugarukira mama umutera imitoma nka ya yindi yo mu bugeni man kurira kwa mama gushavura kwa mama byose ni papa byose ni papa kurira kwa mama gushavura kwa mama byose ni papa byose ni papa ku nyumba tunawasa kamuri kamatwa n'amashetani dadi tuti nyumbani hakuna kitu chenye mama alikukosea eja ejo dadi we miss you it's long time without see you please dadi come back home yeah come back home yeah kurira kwa mama gushavura kwa mama byose ni papa byose ni papa yeah byose ni papa byose ni papa.